Girl on the Beat, baby.
Zenwap.com.
You want more? Yeah, I spoke. Upasi weba neulo na kado. Ya uomba bati uli na mando. Unangani tabulisho file fiogeba. Wedani jobu ya kulima nolo kuseba. You need to work. Say that you need to work. Wede jirishi kukonke womba muntu. Limbishile fwa endara mata uli muntu. So wake up, you need to work. So wake up, you need to work. Say that you need to work. Tetuje na mata uomba. Tetuje fisu mata uomba. Ifi meko nisainya uchushu kondoro. But I know it's done. Asiba mapempa. Na fishu pakwati tapari fishu pile. Teku chenjela amano ya tumpile. Kubate mokulomba nji salali nswela. Wila nshupa inete ine wiso. Jimo 5 koloko ya kusedi. Imo 5 koloko ni mubedi. Lolo focused body mu flexi. Bati pasata the day la matexti. Eva popoko kuchila na ushita. No kutangila sana tiku kapwa gashita. Bati jashidia mpoke atitakwete. No kusante fukali kwa tule fumia makwache. Upansi weba neulo na kado. Ya uomba bati uli na mandu. Unangani tabulisho fule fiogeba. Wedani jobu ya kulima nolo kuseba. You need to work. Say that you need to work. Wedani jirishi kukonke womba muntu. Limbishile fwa endara mata uli muntu. So wake up, you need to work. So wake up, you need to work. Ni mumu achiti kako noti jose ni mpako. Nane wansen nako ela ni nako. Noti jose eo pusho ni kuline. Nobongo ni gawa meririne. Tetu kontolo kenga shiku kontorwele. Tetu konto kenenga shiku kontwele. Ichimbu sutachi wa miacheko. Pofena advisor la lumba kukateka. Santa muke skulu niririne. Nshaisa mchonga na isoku wa miene. Badiaba fuasa skoponga na unkonga mo my niggas. Como upansi weba neulo na kado. Ya uomba bati uli na mandu. Unangani tabulisho fule fiogeba. Wedani jobu ya kulima nolo kuseba. You need to work. Say that you need to work. Wedani jirishi kukonke womba muntu. Limbishile fwa endara mata uli muntu. So wake up, you need to work. So wake up, you need to work. Say that you need to work. Gani wabwa sugar mami tumfwane. But not fat sugar mtatuwa mfwane. Wedo linjiri kusanshapo. Ayo bada da chitiga so isako shapo. Kuno tekudia musunshisha wafola. No mubili beta na isha kofene nkola. Kozena yali kwata big booty. Fionse mukati mwabulila kofte soto. Upafi weba neulo na kado. Ya uomba bati uli na mandu. Ubunangani tabulisho file fiogeba. Wedha ni jobu ya kulima nolo kuseba. You need to work. Say mami you need to work. Wedha bagai wakese womba baby. Limbiba lefwa endala mata uli muntu. So wake up, you need to work. So wake up, you need to work. Say mami you need to work. Chola choru wada kwa kabushi. Ferike. The people. BT.
The girl on the beat.
Zenwap.com.
Spana Kindizi. Prof Tiger. Marcos.
Hit Beats Production, baby.
Koma kuduba.